Yohano, o kapitulu ekwi la kwana. Ovitima vyene kavika tokotelwe, koleli suku, ngoleli voame. Vimbori ata temuni olonzo vyalwa. Nda hatoko, nda ndoti sapuilili. Momo ngenda okuwangiri yila ositumalo. Kwenzeti ngenda okuwangiri yila ositumalo, ziyavari, nduupilili. Okuti okungasi haiko vukalavo. Okungenda wiko. Lonjira yatso buyi.
Tomasi wopula hati.
Angala okuwenda katuiko. Ocho onjila yacho tuikuli handati.
Yesu wapopyala ye hati.
Ame ndinjila. Haime ndichili. Haime ndimwenyo. Lomwe ya kuisha tela ame. Ame ndawa ngulihili. Ndawa kunihi votate. Tundeopo wokunihi kwenda womoni.
Filipu wapopyala ye hati.
Angala, tule kiseisha, kwenze titu tena.
Yesu wopula hati.
A Filipu, osimbu yosi, yinda kalalene, haimo kunji. Uwamona ame, haye wamona isha. Oto popya ndati huti, tule kiseisha. Kwako lelele he, okuti ame ngasimu isha. Kwenze isha okasibo kwange. Olondaka evimopia lene siwi popiro chipango tange. Pwai isha okasibo kwange, eye olinga enga upange waye. Ngoleli okuti ngasimu isha, kwenze isha okasibo kwange. Nda hatoko, ngolele li oviringa ndinga inga. Mopia lene siti, ochili ochili uongolela, oviringa ndinga inga, oviringa avo. Kwenda olinga oviringa vyavela povali okuti evivisule. Momo ame ngenda kuisha. Kwenze tosi upingira vonduko yange ndichiringa. Okuti isha omwiswa ulamba kumona. Nda upingira chimwe vonduko yange ndichiringa. Nda usole ame pokoliko vihandireko vyange. Kwenze ndipinga kuisha okuti owihi omwatisi yikwavo. Yikalango hulene. Eye espiritu yotiri, olwari kalutena okutambula, momo kalulete, kaluwi. Nepoaibu uwi, momo watungalene, kwenda okala vokatikene. Siu si olosiwe, ziyavari kokwene. Handi okasimbuka ngo, olwari kalumoni bali. Nepoaibu mola, omo amengasiro mwenyo, oto enebu kalavolo mwenyo. Ketekeli atsobu kuliha okuti, ngasimutate. Lene ukasibo kwange, kwenze amengasibo kwene. Uokwete ovihandireko vyange kwenze ovilava, eye osole. Lu osole ame, eye osoliwe latate. Kwenze ndu solavo, lo kulimone isako kwaye.
Yuda, pwai hayuda iskarioteko, wopula ati.
Angana, chika sindati okuti olimone isako kwetu, pwai kolwari akoko.
Yesu wokumbulula hati,
umwenda osole ame, opokola kondaka yange, tate usolavo, oto etutuia kokwaye kwenze tutungalaye. Ukasole ame, kapokola kondaka yange, ondaka uyevite hayangeko, pwai yaisha wanuma. Ovina evi, ndaviva nguila lene osimbu handingasi lene, pwai ngwatisi, haye espiritu sandu, una isia atumina vonduko yange, eye ulongisa ovina vyosi, kwenda owibaluisi ovina vyosi ndapopyalene. Ndusili ombembwa, nduwihi ombembwa yange, nde chichinhai haolwali hatoko nduwihi. Ovitima vyene, kavika tokotelwe, kavika kale lusumba. Wayevi eti ndapopyalene siti, ngenda kwenze njiyavari kokwene. Nda wasoleli, nda wasanzukili omongenda kuisha, momo isha wamberapo, amendisule. Chilo, ndoji sapwiri osimbu katalingi wile, okutye chichiringi wa ukolela. Sipo bivali lene talwa, momo mbiali yolwa lirulo, yika silo kuia. E yeka kwete omokola ame, pwai, amendinga ndeti isha angundika, oto olwa lirulimbuke okuti, ame sole isha. Votoki, tutu ndi muno.